Zabwira abantu bose kugira neza, iyo atabari wowe nari kuwa nde? Wanguye kure cyane uzana mu rugo. Zabwira abantu bose kugira neza, iyo atabari wowe nari kuwa nde? Wanguye kure cyane uzana mu rugo. Karanyoheye buri munsi nuzwe na zambabasi, urukundo rwawe ruranyuze. Agakiza kawe karanyoheye buri munsi nuzwe na zambabasi, urukundo rwawe ruranyuze.